asubuhi hangover bwi nantena huyo anampigia sahi na papasa kuitafuta simu paka naikamata macho kwenye screen na unajiona
oya wewe mshenzi una balaa sijui zilikuwa ni tunge au vijitu alimix wale uliwako kavamia demo wa mtu kamshika shika na ukawa una force kumkisa eti pale
pale you are last montani roast yeah waka feel mpaka ikatokea hadi data zime lost mchizi alinitwika ngumi uf kwenye mdomo yani kaisi mepoteza meno yote on the spot
singeweza kutoboa pale ilibidi cheki game tuchomoke tukimbie mbali liku drop kwako kanambia kushtwe mapema una interview ya cast leo katafute ugali
aya naifinisha chelewa du mchongo bado nusu saa nkichelewa watu nielewa umetisha kunishtua acha nwa ichapu kaskie nikitoka ntadondoka studio yeah haya mswaki dakika moja kuoga dakika moja suruali ya kitambaa imejikunja na iko moja ila haya yote ningeandaa tangu jana isingekuwa kazi fresh nitanyosha dakika moja na boost simu ili isizime nikiwa njiani muda unaenda sana sasa inabidi nitoke ndani na vaa chapu uba njoo nipate sinza vatikani sina muda wa kuelekeza fata ramani dakika mbili uba kafika madereva smart kama wewe mjini ndo wanaohitajika sikia rusha chap posta pale 99 plaza nitakuongeza buku tano tukiwahi kufika pale pale kwanza driver kawaka
leo kabahati ya ni mzee wa Lisa nimekunyaka hivi kwenye ule wimbo ulipigwa kweli sione kama kovu na ile story vipi shakukuta kweli
sasa hapa ndo tutapochelewa focus yako iwe kwenye kuniwahisha na sio kuongea ungenilipa kama mnavyo nisifia seven singekuwa busy kutafuta kazi nisioielewa
ndio shida wasanii bongo mbele ya kamera wapole sana na kujisifia uongo mnasema mnatupenda mashabiki ila tunapokutana mnatutreat kama vile tunaruka
shoko shida mashabiki wa bongo mnapenda tu kupuzia ukweli na kuamini uongo mnasauka na sisi binadamu kuna muda tuna stress zetu tuvumilie kidogo haya muda unaishia afu bado kuna umbali nikamlipa driver nikashuka kwenye gari boda ni wahishe posta chaptu zimebaki dakika 5 fike muda interview mbio mbio mpaka destination zimebaki dakika 2 afu mchizi ndo anaingia reception dada mapokezi akafurahi aliponiona sikataka lete story nikaona huyo ananichoma sasa nikiwa pale pale reception najibizana na huyo sister haki nimechoshwa na questions wakaingia watu wawili ndani yule dada alivyosalimia ikabidi nikae attention nageuka nione kuna nani ndo namuona yule dada mbaye jana nilifuata nikamletea uni pembeni yake kongozana na mumewe aliyetaka kunitoa meno na ndio boso kampuni nilichukua kano su sekunde kukumbuka ule uzito ile ngumi kwenye lile tukio nikakamata basha viti vyangu kwa makini nikatazama mlango ulipo vum katimua mbio